incwadi kaJuda, uJuda inceku kaJesu Kristu, umfowabo kaJakobe, kubo ababiziweyo abathandwa kuNkulunkulu, uyise nabagcinelwe uJesu Kristu. Makwandiswe kini umusa nokuthula nothando. Bathandekayo, njengokuba ngenza inkuthalo yonke ukunilobela ngensindiso esihlanganyele sonke, ngacindezeleka ukunilobela ukuba nginivuselele ukulwela inkolo abayinikelwayo abangcwele kwaba kanye. Ngokuba sebengenile ngokunyenya abantu abathile okwalotshwa ngabo phambili endulo ukuthi bayakwehlelwa yilokhu kulahlwa abangamesabi uNkulunkulu, bephendukezela umusa kaNkulunkulu wethu ube ngamanyala, bephika umbusi oyedwa nenkosi yethu uJesu Kristu. Kepha ngiyathanda ukunikhumbuza nokuba kade benikwazi konke ukuthi inkosi isisindisile isizwe, isikhipha ezweni laseGibhithe, yabuye yabhubhisa labo abangakholwanga, nezingelosi ezingagcinanga ubukhosi bazo, kodwa zalishiya ikhaya lazo, izigcinele ukulahlwa kosuku olukhulu ngezibopho ezimiyo phansi kobumnyama. Njengokuba iSodomo neGomoro nemizi yangakhona yenza ubufebe ngendlela efana neyayo, yalandela inyama imbe imisiwe ibe isiboniso, izwa isijeziso somlilo omiyo njalo. Nokho, ngokunjalo-ke nalabo abaphuphayo bangcolisa inyama, bayeyisa imibuso, bahlambalaza ubukhosi. Kepha uMikayeli, ingelosi enkulu, lapho ephikisana noSathane, ekhulumisana naye ngesidumbu sikaMose, akaba ngakho nasibindi sokuletha ukwahlulela kokuhlambalaza, kodwa wathi, inkosi mayikujezise. Kepha laba bayamhlambalaza konke abangakwaziyo nalokho abakwaziyo ngemvelo, njengezidalwa ezingenangqondo babhubha ngakho. Maye kubo ngokuba bahamba endleleni kaKhayini, bagijimela ekudukeni kukaBhalamu ngenxa yomvuzo, babhubha ekuphikeni kukaKora. Yilaba bayizisihla emadilini enu othando bedla nani bengesabi, baziklabisa bangamafu angenamanzi aqhutshwa imimoya, bayimitha sebusika engenazithelo efe kabili isishuliwe, bangamaza adlangalalayo olwandle ekhephuza amahlazo awo, izinkanyezi ezidukayo ezigcinela ubumnyama bobumnyama baphakade. U-Enoch ongowesikhombisa kusukela ku-Adamu waprofetha ngabo wathi, bheka, inkosi yakufika nabangcwele bayo abayizigidigidi ukuze yahlulele bonke, ijezise bonke abangamesabi uNkulunkulu ngenxa emsebenzi yonke yabo yokungahloniphi uNkulunkulu abadelela ngayo nangawo onke amazwi alukhuni izoni ezingamesabi uNkulunkulu eziwakhulumile ngaye. Yilabo abakhononayo nabasolayo, behamba ngezinkanuko zabo, umlomo wabo ukhuluma uwangala, betusa ubuso ngenxa yenzuzo. Kepha nina abathandekayo, khumbulana amazwi akhulunywe phambilili ngabapostoli benkosi yethu uJesu Kristu, abasho ukuthi ngesikhathi sokugcina kuyakuba khona abahleka usulu, behamba ngezinkanuko zabo zokungamesabi uNkulunkulu. Yilabo abaveza ukwahlukana bengabenyama bengenamoya. Kepha nina abathandekayo, yakhelanani ekukholweni kwenu okungcwele kakhulu, nikhuleke ngomoya ongcwele. Nizigcine othandweni lukaNkulunkulu, nibheke umusa wenkosi yethu Jesu Kristu kube ngukuphila okuphakade. Abanye abangabazayo nibahawukele, nibasindise ngokubahlwithwa emlilweni, kepha abanye nibahawukele ngokwesaba, nizonde nengubo enindwe inyama. Kepha kuyena onamandla okunilinda ukuba ningakhubeki, nimiswe phambi kwenkazimulo yakhe ningenasici ninokuthokoza okukhulu kuye uNkulunkulu oyedwa umsindisi wethu ngaye uJesu Kristu inkosi yethu makube ngokukhazimula nobukhosi namandla negunya kungabikho izikhathi namanje nakuze kube phakade. Amen.